Kasajja katunoti na inywera Kututyanga nebigevu libasanya Ebigambo mpulira nfafa tisimalako hey! Nasibula okubuuka lwera najja kuyimba Ekintu ekivuga eryato kayingiri kabasimolo Kekaddusa bodeeri bwerizikira ligwa mu mazzi Kati n'ekiyasa emmotoka batuleye kuwa serefu Abadda mpita akasajja mpita ekisajja Nakati neze gw'abakyala abakola ssente Abakyala bakoze ssente ate banyiridde Abakyala bakoze ssente zezibako ez'okkanula amaaso Bano baagala ssente tebakyatumanyi baayiseewo nnyo Tebakyali nnya bugaali kati n'emmotoka abavuga mpya nnyo Abakyala bakoze ssente zezibako ez'okkanula amaaso So, Bano wakala sede, tabachatu mani waise onyo Tabachari nye bukari, katine mutu kawavu kampenyo Abasajja twakola sede, tutuichi gani Nirabu wasomu chalo, mulekiri waka Nirikuata nechi yungu, bibia mchala Mchalo kuwa nesenta kuwa neboko Abalu nonuweka nudete bacha kwewa Obukada Suzani kagana kuulate Neweba zo mchala chimama weba rumpe ute Mchala nyume wa sente zino mwabusi chamo kwana Obufumbo wa pulani tuko zetio kuoburuji Obufumbo unyuma nyanyo kabuli saidi ina kusente Abakyala bakoze ssente zezibako ez'okkanula amaaso Bano baagala ssente tebakyatumanyi baayiseewo nnyo Tebakyali nnya bugaali kati n'emmotoka abavuga mpya nnyo Abakyala bakoze ssente zezibako ez'okkanula amaaso Bano baagala ssente tebakyatumanyi baayiseewo nnyo Tebakyali nnya bugaali kati n'emmotoka abavuga mpya nnyo Kwa kwali mwengumi Mufumbo wakwa mungiru lio kusoka Chomuchala kero paka savira malaya Zeroza zava saje zava le mianga Chomulala wafuna seto bato mwize Mkwenda kumuchalo liaba malaya Nekule sewa keyo waba malaya gabebi Omukaza pakasa ababize tabiroza Omukaza tamanyi sente haba mwangu nyoka w'omukwano N'obusiige njala obuukira obunkumi ttaano Abakyala mukole bakondedde muze Mwone buno obusajja bunnyina eggaali Abakyala bakoze ssente zezibako ez'okkanula amaaso Bano baagala ssente tebakyatumanyi baayiseewo nnyo Tebakyali nnya bugaali kati n'emmotoka abavuga mpya nnyo Abakyala bakoze ssente zezibako ez'okkanula amaaso Bano baagala ssente tebakyatumanyi baayiseewo nnyo Tebakyali nnya bugaali kati n'emmotoka abavuga mpya nnyo Bano bakoze mmale bonna batunula mmale beeteeka mu mmale bakeera kuwenja mmale kyembe gyebali okubasala ngoye Abazambaza sebo, abazambaza sebo za byotoya gale, wekango kutre mu pale, maduka gengoye, omukaza kwambaze pale.